wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'il Gideon Saar ayaa sheegay in Israa'il ay ka walaacsan tahay in qaar ka mid ah hubka Suuriya uu gacanta u galo kuwa doonaya sida uu sheegay inay waxyeelayaan maamulka Yuhuuda.
That's why we attacked strategic weapon systems like for example remaining of chemical weapons.
Waxa weeye taasi waa sababta aan u weeraray hanaanka hubka strategiga ah, tusaale ahaan haraaga hubka kiimikada ama gantaalada ridada dheer iyo gantaalada ridada gaagaaban si aysan u gelin gacanta kooxaha xagjirka ah. Wasiirka gaashaandhigga ee Israa'il waxa uu hadalkan jeediyay kadib markii ciidamada Israa'il ay la wareegeen aagga ka caagan askarta iyo hubka ee u dhexeeya Israa'il ee Suuriya. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il aysan ogolaan doonin in ciidan cadow ah uu soo fariisto xuduudeeda Siriya. Laakiin guud ahaan falanqeeyayaasha Israa'il ayaa sheegaya in Israa'il ay arrimaha Suuriya u aragto arrin Siriyiinta u dhaxaysa ayna rajaynayso in hoggaamiyaha fallaagada Abu Muhammad al-Golan uu xiriir wanaagsan la samaysto Israa'il. Dina Lizin Yuniski waa khabiir ku takhasustay siyaasadda dalka Islaamka kana tirsan jaamacadda Tel Aviv ee dalka Israa'il.
I do know for a fact that Israel has good connections already with Kurds in Syria and the Kurds in Syria.
Waxaan tiri xaqiiqdii waan ogahay in Israa'il ay xiriir hore la lahayd Kurdiyiinta Suuriya, kuwaas oo Israa'il la xiriiray kuna sheegay inay jeclaan lahaayeen inay wada shaqeeyaan. Marka Kurdiyiinta iyo sidoo kale qolyaha Druuska ee Suuriya ee ku sugan buuraha Golan Heights waxay sidoo kale u diraan Israa'il fariimo noocaasi ah oo nabadeed. 19 sano xadka u dhexeeya Israa'il iyo Suuriya waxa uu ahaa xuduudda ugu xasiloon xuduudaha ay Israa'il la wadaagto dalalka carbeed, waxaana sabab u ahaa heshiiskii dagaalkii Yom Kippur ee 1973 dhex maray Siriya iyo Israa'il. Laakiin falanqeeyayaasha qaar ayaa sheegaya in xaaladan cusub ee kusoo korortay Siriya ay aakhirka keeni karto heshiis nabadeed oo dhex mara Israa'il iyo Suuriya. Xazim Al-Gabra waa falanqeeye Suuriyaan ah iyo aasaasaha hay'adda dhinaca la talinta ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay magaalada Washington.
I'm trying to better understand if the people in Syria are maybe potentially ready to receive aid from Israel.
Waxa weeye waxaan isku dayayaa inaan si fiican u fahmo in Syria iyo dadkeeda ay diyaar u yihiin inay gargaar ka helaan Israel ama ay ganacsi la yeeshaan Israel. Waxaan u maleynayaa inay goor hore tahay oo aan la sii saadaalin karin taas. Laakiin hadda waxaan aaminsanahay tani waa meesha aan ku khilaafo dadka Saytoon oo aan ku raacsanahay barka kale. Israa'il waxay hadda u soo baxaysaa sidii awood heer gobola ugu yaraan ciidan ahaan. Israa'il waxay eegaysaa sida ay Iran uga falcelin doonto dhacdooyinka Suuriya. Falanqeeyayaasha arrimaha bariga dhexe ayaa aaminsan in Iran ay ku wiiqantay labadaba weerarada Israa'il ay ku qaaday Xisbullah ee koonfurta Lubnaan iyo dhacdooyinka Suuriya. Qaar ka mid ah dadka Israa'il ayaa ka cabsi qaba in Iran ay isku daydo inay dib u soo celiso tallaabooyinka cabsigelinta Israa'il iyada oo sii wadaysa horumarinta barnaamijkeeda hubka nukleerka, taasoo dhalin karta weerar ay Israa'il mar kale ku qaado Tehran.